ivugurura ryabaye ryawugaragaje yuko ugomba kuba umurimo uwushinzwe yita by'umwihariko ku migendekere myiza y'ibikorwa by'urwego mu bijyanye n'imari n'imiyoborere n'imicungire muri rusange, akaba ari ibintu bifitemo inararibonye. Numva ari uwo mwihariko nzanye, ariko no kuba umugore nyine mu micungire nabyo burya bigira akarusho.
Murabivuze, mu nshingano zanyu harimo imiyoborere n'imicungire y'umutungo w'umuryango. Mu muryango w'ubumwe bw'Afurika haravugwa ruswa, mufite ingamba kizo kugira ngo muyirwanye muyihashye?
Ntabwo nari nagerayo ngo menye neza ibibazo bihari uko biteye, ariko mu nararibonye mfite bw'imyaka 20 cyangwa kirenga mu nyobora inzego zinyuranye, ikibanze ni ukumenya yuko imiyoborere myiza ni ingenzi, imicungire myiza, kugera ku ntego, kuba azwi ibyo ukora kandi ugakorera mu mucyo. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi kandi mfitemo iyo bunararibonye. Nzi n'uburyo ntashyira mu bikorwa kugira ngo tubashe kubigeraho. Numva rero ningerayo bitewe n'ibibazo bihari cyangwa n'ibikenewe, ubwo iyo nararibonye n'ubumenyi mfite n'ubuzobe ari byo nzakoresha fatanyije na bagenzi banjye kugira ngo dukomeze tugire imiyoborere myiza.
Umutowe, mu gihe Afurika kimwe n'isi byugarijwe n'ikiza cya COVID-19, hari ikibazo cy'inkingo zitangwa ku bwinshi ahandi ku isi, ariko Afurika ntigire icyo yigenera kuko itegereza kugenerwa. Mufite izihe ngamba kugira ngo izo nkingo za virusi ya corona zigere ku Banyafurika?
Nk'Umunyafurika w'umuturage nk'abandi twese twagiye dukurikira ibyo uyu muryango ugenda ugeraho, ibyo nkubwira ntabwo ari n'ibyo nk'Umunyafurika muri rusange. Tubona abayobozi bacu baragize ahubwo uburyo bashyira hamwe kugira ngo baharanire ko twabona inkingo, bagize gahunda bashyira hamwe kugira ngo babashe kugira imicungire ihuje kuri iki kibazo cya coronavirus. Ndetse hari n'urwego rwihariye bashyizeho rusabwa no guhabwa imbaraga nyinshi kugira ngo rubashe kubikurikirana neza. Ibyo rero bikaba ari ibintu n'ubundi bizagera aho bihurira n'imirimo nashinzwe, kuko hari mu bufatanye nk'ikipe ishinzwe imigendekere myiza y'imirimo muri komisiyo kuba izi gahunda zarushaho kugenda neza. Ariko ntaho navuga muri rusange by'umwihariko, kuko ntabwo nari nawugera
mu bintu bibuza umuryango umwe bw'Afurika kugera vuba no gushyira mu bikorwa iriya ntego yayo ikubiye muri gahunda izarangira mu mwaka wa 2063, harimo ikibazo cy'intambara ku mugabane. Reka dufate nk'ingero, dutange nk'ingero, hari intambara yo muri Somalia imaze imyaka myinshi, hari intambara imaze amezi ibera muri Ethiopia, hari intambara z'iterabwoba zibera mu gace ka Sahel, none hari n'intambara ibera muri Centrafrika. Ikibazo cya Centrafrika, ariko n'izindi muze kuzikomozaho, ikibazo cya Centrafrika uzakivugutira uhe muti?
Nk'uko nakomeje kubivuga, ntabwo nari nagera mu nshingano, naratowe ariko ntabwo nari natangira akazi. Ariko ikindi nzi neza ni uko muri komisiyo ivuguruye harimo inshingano zihariye zifite n'umukomiseri ubishinzwe wanabitorewe bijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika. Ikindi nzi ni uko mu mikoranire ya komisiyo twifuza gukora nk'ikipe kugira ngo nubwo buri wese afite inshingano ashinzwe, ariko by'umwihariko izo nzaba nshinzwe zigamije gufasha muri buri cyiciro cyangwa se muri buri rwego rw'ibikorwa bya komisiyo kugira ngo bigende neza, haba mu igenamigambi ryabyo, haba muri gahunda z'igihe kigufi n'igihe kirekire, haba muri gahunda z'ibikenewe byaba umutungo w'amafaranga n'umutungo w'abantu n'ubufatanye. ibyo byose bikagenda neza nizera rero yuko ntashidikanya hazabaho imikoranire myiza hagati y'abagize komisiyo uko ari umunani by'umwihariko n'ibyo bibazo by'amahoro n'umutekano nk'uko perezida ushinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyakubahwa perezida Tshisekedi yabitubwiye ko gahunda ye igeranye n'uyu mwaka azaba afite wa manda yo kuyobora uriya muryango icyo ni ikibazo kiri nimero ya mbere kuri lisite y'ibigomba gukurikiranwa nkaba nizisabe yuko imbaraga zose zizahuzwa kugira ngo bigende byitabwaho uko bikwiriye.
Madame Monique Nsanzabaganwa watorewe kuba icyegera cy'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndagushimye cyane kubw'aka kanya mwigumwe mu kagaha ijwi ry'Amerika.